Wow, sinomfundisi ke ukithi pha emnqabeni oza usizobela kabanzi ke malunga na le mini yanamhlanje. Mfundisi ukithi ingaba uyakwazi na ukusiva kwelo cala?
Ndikhona tata, ndikhona tata.
Ma ndikunike ke lithuba ke mfundisi uzibulisele kubaphulaphuli bethu emveni koko sibe siya ku apho kufele khona ikutholi.
Mandibulise ke kubaphulaphuli kwindawo ngendawo abaphulaphulele kuzo. Ndibulise ke umsasazi wethu uba uQotho naye ke osibhexeshela ke le nkonzo nawo wonke umntu okhoyo. Ndibulisa ke egameni lenkosi uYesu Kristu owafa waphinda wabuya evuka esoyisa ingcwaba. Ndibulisa kuni ke baphulaphuli ngelithuba ke emveni kwemini. Ndithemba ukuba inkosi yoxolo ngale mini yeyamahlamvu indiphethe ngenceba ihambe nani. Masambe ke bawuQotho sibheke kwincwadi kaLuka sibheke kwincwadi kaLuka isahluko ngu-19 kodwa sizawufunda nje la vesi ye-30 siye ukuma apha inkosi ethe masibe khona incwadi kaLuka isahluko ke se-19 siqala ukufunda phaa kuvesi 30 isihloko sendaba isithi uYesu ungena eYerusalema ekhwele iyesile. Siyafunda esithi kubo, hambani niye kuloo dolophana ikhangelene nani nothi ningene nje kuyo nifumane inkonyana yedonki ibotshelele ekungazange kukhwele mntu kuye. Yikhululeni nize apha. Ukuba ubani uthe kuni niyikhululela ntoni na idonki ze nithi iyafuneka enkosini. Eli ke lilo ke ibizwi likaThixo elikukutya sakulamba elingamanzi sakunxanwa elingingubo sakuqodola kumaxesha obunzima elihlala lilithemba kunye nokholo futhi. Inkosi ke ngubawo mali lisikelele lingcwalise ngoku kude kube kunaphakade. Amen.
Amen.
Masithandaza. Bawethu oyingcwele Thixo wethu othandekayo Thixo wabazali bethu. Emveni kwemini Thixo wam sisondela kuwe Thixo namandla onke. Sizisa imibongo imibulelo kuwe. Sizokuthi enkosi mzali. Size enkosi ngezwi lakho. Baba wethu ingcwele Thixo abazali bethu siyazi ukuba izwi lakho nkosi linguwe lalikho nkosi ekuqalekeni iindaba nenduli zingekabikho labe nkosi izwi lakho likhona izwi lakho nkosi linamandla izwi lakho nkosi isephula imithi emisidare. Baba wethu ingcwele ngelithuba ke nkosi xa nkosi yam siza ukwenza ingcaciso yezwi lakho nciphisa bethu bulumko yongamisa nkosi izwi lakho ukuze abantu bakho nkosi bafikelele kwazini wena ekuhloneleni ekuyiqeni wena njengoThixo ngoba nkosi thina siqhayisa ingato ingenguwe nkosi umnqamlezo. Baba wethu ingcwele thetha ke nkosi ngezwi lakho nkosi yami namandla kubantu kubaphulaphula inkosi abaphulaphule kwiindawo zonke ukuze nkosi izwi lakho libancede nkosi behleli kumakhaya abo nkosi nakwiindawo ngendawo Thixo namandla onke ngenxa yezwi lakho. Izwi lakho nkosi linamandla baba wethu ingcwele lasichola singamaathalala singezonto emhlabeni Thixo kodwa izwi lakho nkosi lasilungisa baba wethu ingcwele lungisa ke nkosi iintliziyo zethu ngenxa yezwi lakho baba wethu ingcwele ukuze nkosi sikukhonze sikuhlonele ukuze sikoyike njengoThixo. Siyakholwa nkosi uba uyeva uthi umhlabelo nkosi athi ezintsizini zethu elakho iliso nkosi liyabona neyakho inceba somanje imi ngonaphakade. Siyakholwa ke nkosi usivile ngaye uYesu Kristu uhlalela ula yena yedwa nomoya oyingcwele ngonaphakade kanaphakade. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Yes, mandiphinde ke bawuQotho ndibulise kwakhona kubaphulaphuli siye apho ke kufele khona ithole ngale mini bakhonzi benkosi baphulaphuli ifumana uYesu engena eJerusalema ekhwele iesile. Inkosi masitsho bawugqodo ayiqali ukufika eJerusalema. Kodwa ngelithuba indawo okwesibini eJerusalema ingena seyingahambi ngeenyawo zayo, ingena seyikhwele ilesile. Ethi ke imbali nengcali ngeli xesha inkosi ingena eJerusalema, kungena inkosi ikhweli esile, kukho abantu ehamba nabo ngoba inkosi a palm Sunday inkonzo iYesu engena eJerusalema ekhwele esile. And into eyohlukayo ke ngale mini bawugqodo inkosi xa ingena eJerusalema yangena ikhwele esile, abantu beyondlalela iingubo zayo kunye namahlambi, betsala ke ingoma ethi hosana enyangweni. That means they were praising the Lord ukungena kwayo eJerusalema. Babengayidumisi inkosi ngoba bengayazi, kodwa babeyidumisa inkosi ngoba besazi imisebenzi yayo. So now inkosi xa ingena eJerusalema, the purpose of inkosi ibheke eJerusalema ngeli xesha, it's because of wayesithi xa kufika uLwesine ongcwele before the Good Friday, afike uLwesine engcwele se eyiklinile iJerusalema. Ngoku ezowungena eJerusalema ekhwela esile inkosi izokuklina iJerusalema, ngoba sizawukhumbula ukuba abantu baseJerusalema bajika sabafumanisa bethingisa itempileni yenkosi. Inkosi eyona purpose eyayingenela eJerusalema ngale mina namhlanje yayingenela ukuze iyokuklina iJerusalema. Now sifumanisa ke ngoku ethuma amadoda amabini kumzi okhangelene nabo. Sizawukhumbula bawugqodo zonke izinto zenkosi zintsha, because inkosi awekhona ama-esile awekhona, but eli i-esile it was specially esile elalenzelwe inkosi. Inkosi bathumela la madoda eJerusalema esithi kuyo, hambani madoda nibheke kumzana okhangelene nani. So that means a distance from that now bebekuyo eBhetifage, babengekho kude eJerusalema, but eli esile balifumana eBhetifage libotshelelwe. Inkosi ngokwayo ibaxelele banike instruction, because owethu Thixo nguThixo we-instruction. Uthi ke banike instruction la madoda, uthi hambani madoda nibheke kumzana othile. And inkosi iyazi uba uqodo ukuba amadoda azokuzwa ukuba eli esile niyithathayo lingelo leni lilisaphina. Inkosi yaphinde yabanika impendulo njengoba wabhalayo omnye umbhali encwadini ye-Eksodusi, noba ubani uyandibuza uzekithi endinguyo endinguye undithumile. Uzalithekisa loo mazwi apha kaloku ugqodo, simfumane uYesu apha esithi kula madoda, ukubani uyandibuza madoda nizenithi kaloku liyafuneke enkosini, ngoba eli esile kakade kaugqodo elibekele inkosi ngulena madoda kathi kayibona inkosi isiza nge-esile ayidumisi inkosi esithi hosana enyangweni, ngoba bakho imisebenzi yenkosi. Kufuna kuni namhlanje ndizokutsho kuni yezini ukuba le iPalm Sunday yayenzelwa ukuba inkosi izoklina iJerusalema. Yathi xa sibheke phansi ke iintliziyo zethu masizondlale phambi kondikhoyo uThixo wethu, ukuthi ithi xa esuku ndikhoyo phambi kwakhe uYehova uThixo wethu ngomke wangolwesihlanu before the Good Friday, ibe iintliziyo zethu zihlambulukile. Yile nto ke uDavide seke sambhaqa bawugothesana ivesi andiveni kobona kwakhe, wathi dala phakathi komThixo intliziyo ehlambulukileyo, ngoba eyona purpose kaThixo kakade kuhlamba iJerusalema. Bafunafuna izinto iJerusalema, kodwa inkosi xa ingena kwezethu iJerusalema nathi masithi hosana enyangweni, ngoba zininzi izinto uThixo asenzela zona. Yile nto la madoda atho apho esithi ukubana hosana enyangweni, Jesus is getting in Jerusalem before the crucifixion, before eBethlehem inkosi yayigqaba ukubabonisa ukuba whether you like it or not, ndingukumkani wokumkani, ndinguyehova weyehova, ndingundikhoyo ondikhoyo. Yile nto ke ngoku abantu bamdumisa, sizawufumana bawugqodo ukuba i-purpose yenkosi apha kuba athlite iJerusalem, because mhlawumbi abantu abaninzi bayalibani emveni kokuncedwa kwabo balibani, but Jesus was coming to remind them ukuba kaloku le ndawo iJerusalema yindawo engathi ndizawukwakhela khona ibandla lam. Yile ndawo iJerusalema kaloku sizawukhumbula ukuba inkosi ke yafika Jerusalem. If you know what they call, young can now Jerusalem. So the Jesus knew what is happening in Jerusalem. That's why I think I live in Amsterdam. One day in Jerusalem, a quality is seen. Ask the Oakland, what you can go to Kramatod, Kaiwa Tuma, what the Ambani, the Pere, Kulum Zana Uchil, Nisa Fidel Estil, Libo Chelang, Nisa Minanini Kulu. Now we are Subaniki Munelamatod. No one who called him to a fire is an Indian. But you are not negative, Nikulu, Nizena, Kuana Bandu, and the Shalana, because now Oganiza Kibana Nabo, Nizaniki, Yafuneka, and Gosini, Nanika Puna, Namshant, never reaches you, Yafuneka, and Gosini, Kuana Nokumelaban Bayati, Yobangalemin and Namshant, in what the Shabula, in his youth, in what you are not in the name of Bokos, Lelangad, in Latin and Difunda, Yoba, Uluchi. A fat spiritual cleaning evergreen. The reason he went to Jerusalem before the Holy Birthday, he wanted people to have a clean spiritual clean God. The entrance yakhe eJerusalema wayoklina inhliziyo zabantu eyokwazisa ukuba ndingueyehova uThixo wenu. So yiloo nto kabaphulaphuli namhlanje sifumana ukuba sifumana yinkosi ingena eJerusalema. The purpose of ungena eJerusalema ngeyoba eyokuxoxa iJerusalema. Imfoti yayinazo iindlela zokuyixoxa iJerusalema, yayinohlisa umlilo, yayinohlisa umoya, but yangena ngokwayo yadelihlazi inkosi. Yakweli esile, ya hame ungena Jerusalema. Inkosi yayinazo indlela bawuxoxe wangena eJerusalema, ihamba ngeenyawo zayo, but ngale mini because of the Holy Birthday, inkosi yangena ikhwele iesile. Kubaphulaphule ke kwakhona ndizokuthi kuni, yazini ukuba ngale mini, imini yokuba inkosi yokuklina iJerusalema. Nawe neyakho iJerusalema. Wonke umuntu uneyakho iJerusalema. But makuthi inkosi xa ibheka phezu kwentaba yokhalivari, phezu kwentaba yamathambo, ibe neyakho iJerusalema inkosi ingenile kuyo. Sibona uDavide evuma, sibona uDavide evuma uDavide esithi dala Yehova phakathi kwami inhliziyo, ngoba uyayazi ukuba kakade kakade eyona nto kumele ubana izokuklinwa inhliziyo. Yile nto ke incwadi ifumana pha kwincwadi yesitshilelo. Ithethi ndima emnyango ndiyankqonkqoza ukubani uthe wayivula inhliziyo yakhe uzawungena ndidle naye ndihlale naye. So nawe ke mphulaphuli wonke umntu ophulaphuleyo ikhona inkosi engumhlambi wenhliziyo makanigcine uThixo.
Wow mfundisi, ndicela ke usese usivalela ke ngomthandazo after le ntshumayelo imnandi kangaka.
Bawethu oyingcwele, Thixo wethu namandla onke, nguyise lwenkosi yethu Yesu Kristu, uyimbambi yokudliwa kobomi, ulithemba lenyaniso, awunayo wena inkohliso. Thixo wethu othandekayo, Baba wethu onamandla onke, sizise imibongo, sizise imibulelo kuwe, Thixo omhle kangaka. Akukho Thixo unamandla ngaphandle kwakho, Thixo wethu. Akukho Thixo Nkosi onamandla negunya, Thixo namandla onke ngaphandle kwakho. Baba wethu eyingcwele, emveni kwemini Nkosi, sizise lo mibongo, Thixo wam onamandla. Besinga Nkosi ngale mini yokungena kwakho iJerusalema, Thixo wam onamandla, ungangena nathi, Thixo olungileyo. Ungangena Nkosi nee-battles zethu, Thixo namandla onke. Ungangena Nkosi noobhaka bethu, Baba wethu eyingcwele. Ungangena Nkosi nee-family zethu, Thixo olungileyo, ngoba siyayazi uba xa ungena eJerusalema Nkosi lukhona utshintsho oza nalo kwaba wethu eyingcwele. Nalo mzuzu ke Nkosi sisondela kuwe ngoba ithemba lethu likuwe Baba wethu eyingcwele. Athi umhlabelo Nkosi xa ndiyekelelwa nguwe ndiyawuphalala njengamanzi. Baba wethu eyingcwele sendiseke bubini Thixo omhle kangaka. Mayingcwele size kuwe Thixo wethu ngoba sisazi ukuba akukho themba limbi ngaphandle kwakho Baba wethu eyingcwele. Yile nto ke Nkosi simvamba somnye umhlabelo esithi Nkosi sithembe wena masingase sidaniswe ngoba eyephi ithemba kakade ikuwe Baba wethu eyingcwele. Nathemeni Nkosi siza kuwe Nkosi neloo nto sisazi ukuba noba Nkosi usathana ngathi Satan left right and center sinayo indawo yokuzimela Baba wethu eyingcwele. Noba Nkosi usathana ngasondigakalisa ngaphandle Nkosi ikhona indawo esibheka kuyo Baba wethu eyingcwele, kodwa he's a God who protects us Nkosi kumaxesha obunzima baba wethu ingcwele nangalo mzuzu nangoba inkosi lo msasazi thiwa kuba uqoto keep him strong thixo wam emsebenzini wakhe keep him power nkosi ekusasazeni nkosi izwi lakho ngoba nkosiuzidanisekisa amazwi kosathi hambani kuzo zonke iindawo thixo namandla onke niyazisa izwi lam boyandina namandla izenze abafundi thixo namandla onke mhlawumbi kosi ikhona imfundo endinga jonathani baba ingcwele ezokwenzela incweba nkosi ngenxa yekusikhululo thixo namandla expandi kosi umsebenzi wakhe baba wethu ingcwele expandi kosi olu sasazo lwakhe thixo wam ukuze abantu kosi bafikele ekwazini wena ngoba injongo yethu thixo kukwazi wena njengothixo baba wethu ingcwele thixo mkilangaka phakama kekosi empilweni yakhe phakama nkosi kwisikhululo sakhe ukuze nkosi kumlise yena kongame wena njengothixo ukuze nkosi abantwana bakho bafikelele kuwe ekuthandeni wena ekuhlaleleni wena ekoyike wena njengothixo siyakholwa nkosi ukuba uyeva siyakholwa nkosi ubuyabona siyakholwa nkosi ubuyenza kumaxesha obunzima nkosi siyazi uba wena unguthixo lithemba lethu baba wethu ingcwele thixo abazali bethu phakama nkosi emoyeni wethu give us strength in our ministry thixo give us strength nkosi emisebenzini yethu ukuze nkosi namandla onke sisazi ukuba ukubuleleka kwethu emhlabeni sakulabakhe enkosini baba wethu ingcwele sikwethembile ngesomandla uyeva sikwethembile thikwamba zonke izinto sizicela sikholwa wena nkosi uyakusendela ngaye uyesu krestu uhlelelwa wena yedwa nomoya uyingcwele kunaphakathi kanaphakathi ethu amen
amen. Yo mfundisi siyabulela. Wow, what a powerful message and what a powerful highlight that you have given unto us. Isamari ngokungena kayesu eJerusalem uthi ungena okwesibini ezoklina Jerusalem. Mfundisi siyabulela kakhulu. Wow, wenze ngaphezu kokuba besilindele. Sise sisikhululo ke uRadio Cape Pulpit sibamba ngazo zombini imkhonzi kaThixo yanga uThixo angaqhubekeka phokoza ioli enhlokweni yakho ingaze iphele. Enkosi kakhulu mfundisi wami, sibamba ngazo zombini tatam, siyabulela. Mandikhulule ke mfundisi wami, undingabe sakubambezela. Nkosi kakhulu, man of God, I really appreciate this.
Siyabulela mfundisi, siyabulela.
Enkosi tata. Kanti ke lowo mphulaphuli ibingutata mfundisi uKiti, sitsho kamandi ke esibalisela ngokungena kaYesu eJerusalem ukuthi ungena okwesibini ezoklina iJerusalem this time around. Yanga ke nathi inhliziyo zethu zingaklineka kule viki siza kuyiqala ukusukela namhlanje. Masiye ke engomeni uTumelo Mantlala esithi uyithetha into yenzeke.